ashes, ashes, once the product of combustion, our energy is now low. No tall baby broom would even do to clean up our mess. Sweep away crying moon fingernails, slicing into chest. Ashes, ashes, once the product of devouring. We is now sand through sheet, through warm earth fires. So I will go south to find me some heat, and maybe even some brown people to eat. Ashes, ashes, we are branching out through hemispheres. Only I remember the indigenous geography of lands, of oceans, of fears. Of we, of we, dichotomize, sweet grind, smooth pelvic grater. And my cloven becomes a musky metaphor for our future. Ashes, ashes, how do I forget my category when it is sometimes I who put me there? Spanked out of my own rooms with your smooth blow of hand on the skin of my class. Ashes, ashes, my SOS is your breathing. That quick split emotion right under that swelled curve of neck into blade of yours. The magic of you. The magic of you inside me like a lung. Ashes, ashes, love is energy and does not die. I let it fly. I let it fly. Ashes, ashes, what happens when we come to the last breath? When the machine does no good? How will I grip the event when I can't even grip the coming?
Ön a civil rádiót hallja a 98 MHz-en.
Yeah! Mwishimishi shako ni mjino Mwishimishi mifite mirya ni mnironye ni ngoma birenga ibihume ka byose bishimo iteka
uyibula abantwana bami mama uyithina la abantwana bami mama uyibula abantwana abancane bakaNkulunkulu uyibula abantwana abancane abahlala ethempelini mama uyizole izingane zikaNkulunkulu usiyababona abantwana abancane abahlala ethempelini uyiba abantwana mama hausinabantwana mama uyiboba abantwana abahlala ethempelini usizi 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 thina usizi emhlabeni ulele mama usizi thina sina usizi madodana uba siyeluswa yena thina sina mntwana kaNkulunkulu madoda usizi mama usizi thina sina abantwana abancane bahlale phezu mama sizwe thina sinuswa imvana kaNkulunkulu sizwe thina mama sizwe thina sinuswa imvana kaNkulunkulu sizwe mama sizwe thina sinanjenge sizwe sizwe thina sinambitha lolo thando mama sizwe sizwe thina sinangobanja uma sesihleli bu sizwe thina sinasesibona amanxele sadlule zakho sizwe mama sizwe thina sinado Sizwe thina sinalo sina sinalo kwaseluswa yena mntwana kaNkulunkulu usizi mama sizwe mama sizwe thina sinalo usizi luyaphenduka injabulo Amanqaba bobonga bakhona kulenkosi hayo penduka izinkanyezi usizi mama usizi bu hayi mama sizwe thina sinalo usizi madodana sizwe hayi mama sizwe thina abantwana abancane abahlala ethembeni sizwe thina sinalo abantwana abancane bakaNkulu bahlale thembeni sizwe thina sinalo Sizwe thina sinalo Sizwe mama Sizwe thina sinalo Sizwe thina sinalo Sizwe thina sinalo Uma sinambitha Sizwe thina sinalo Sizwe khona lapha madoda abo Sizwe mama Sizwe thina sinalo Sizwe bakholwa kule Sizwe madoda Sizwe thina sinalo Sizwe Sizwe mama Sizwe thina sinalo Sizwe Sizwe mama Sizwe Sizwe thina sinalo Sizwe thina sinalo Hawuzwa yini Memes Beti Kwani la Jesu Gifi Japans Wekas Hawuzwa yini Hawuzwa yini Memes Give it a pause, where God's house, I was one, 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 I was one,
Cache les secrets du monde. Ta main c'est dans sa lumière que se cache
time learning how to live.